Chogora ururu jendo kwatarur kwawe nichichi na nijumutima wawe irakomesa rirambira we guchogora mwana wanje nana chimwe je nanyuzemo byose nabitambutse mbere yawe. Nuko nanji joshwindi tega matwi komeza kumva icyo rimbwira naje gusanga ijwi ry'imbabazi haleluya Yesu anyitaho.
Genda mwana wanjye komeza urugendo witinya ninjye Uwiteka wabanye na Mose igicu iramuyobora ninjye wa wundi wahojeje Hana amarira arashira maze abona umwana mu misozi nzazamukana nawe mu ntambara urwana nzaba ndi hafi nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe naragukunze naragukoye ndagufubitse uzaba amahoro.
Wa musozi we winaniza zakuzamuka nukuruhije ningera mu mpinga iyo hejuru zaririmba indirimbo yo kunesha zagira umurava nk'uwa Yakobo wemeye gukira n'ijoro ryose ashyirwa ruko ahawe umugisha Mana yanjye numite uyu munsi. Kuko nanjye ndifuza ubwiza bwawe kurabagirana kwawe kumbeho umbereye none n'iteka ryose haleluya.